musanyu nirawe mutyo munda zasanyu ndi muganda omamba buli anera okunyumirwa byenkukumula mapita amali kyokkumi bulaya bekkera kimpulira amali ebe nazalibwa nagenda okwekkanya ensinga balimbita eryange yemmanya ekkulu eri abasudde yendinako n'obujulizi anti yimpule jajjange yeyalingiriryo nengizuukiza abange muliyo mutya twategeera gy'olina okukola bonyumiza omala kubaaniriza tumwawufu n'ombojjawe mpulidde nalyo ndabye enkufaana gye yaliwo kizuulika inze bukwakazenda olondoola byenkuba anti nkoona kunkola enogiyita n'ennyangu nga nkuba ndalya kakati sijja kwekunya abamanyi gyeryanje ebyagi byanenkuza ereme ntima twali twabyalumbeerwa ebuyoga wano
kale kyokka kitalo nnyo
mpiga kumpuli ranzita Chena mangule nini Nenzira mitoke hile njietea Kakatila yamina Yajangwe njambitoke wenda sisira Nange minna mulaba Chena mangu wopole ranita yunyavu Jingoli nitima Ino wabazi wawe tono njambuzita Sasambusi Anangi ite wenda mutira mabakari
Kutila nolike meni, haki nyumye vitungu